dachimsafi.com.
Wanted boy on the track. Niko tamani kwako niko nchovu. Lege lege kama kuo umenikamua. Ibilisi asipite shetani. Penzi akatetepe. Ukaniacha mi utaniua. Kandamiza kandamiza jini. Minya itoke maji maji. Alomba chize alaji. Mungu seme nipa kipaji. Ata ukiwa mabovu takuvumilia. Weni mwagie malovu. Miminia. Sume nipende kitovu takuvulia. Nipe pembe la ndovu. Sitaki viba mia. So baby let me touch your body. I love you, your body.
Sio laivu, sio mbele ya kamera. Sio wenzi tena ubachela.
Ona, animaliza yote misemo. Sweetie, akinipa mimwezenu na saga meno. Bibi, ona natamba na yeye bado akiwemo. Ona, akiwa mbali na mimi presha miemo. Chunga, usinipe mitihani. Nikirudi sini kukute nyumbani. Hasira upunguze visirani. Penzi letu lisishie njiani.
Hata ukiwa mabovu takuvumilia. Weni mwagie malovu. Miminia.
Nimekupende ya kitovu. Si utanivulia. Nikupe pembe la ndovu. Si utaki vibamia.
So baby let me touch your body.
Your body.
Your body,
your body,
allow me touch your body.
Your body,
me love with your body.
Your body,
your body.